Shemeji yenu jamani ananivuruga, kama uchawi upo basi kaniroga. Nimeridhika, nimeridhika na ya meridhika, ameridhika na mimi nimetosheka. Nimetosheka na yeye, simchiti aku sitaki mwingine. Sina nachokosa kwa kimbo na kila kitu napata. Saya nini nichepuke na ugopa magonjwa takufa. Habibi, habibi, habibi ya nurulawe. Habibi, habibi, habibi ya nurulawe.
I like the way you dance, oh my love.
Ay, 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 show them.
They want to see my love.
Cheza na wewe maselae, shemeji yenu ndo sina mwingine. Baby nishikilie ngingingi, nakubali mama mtuskupingi.
Habibi, habibi, habibi ya nurulawe. Habibi, habibi, habibi ya nurulawe.
I like the way you dance, oh my love.
Twistario.